NigeaPhoenix.com.
Anu nekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Anu nekwu na mmadụ abụrụ Chukwu. Onye si na ya bụ chi. Oya, make you come, make you show your power. Onye si na ya bụ chi. Onye, make you come, make you show your power. Maka na ife n'ụwa si na chi ya dị mma. 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 Kenebechi, Kenebechi, Kenebechi na mmadụ bụ chi. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. I know you man, Peyton say you be God. And when he talk, he want to make we pause. Na him be cut, na him self be judge. Kenebechi na mmadụ bụ Chukwu. If you know a man, Peyton say you be God. Make the call, invite them all. Obolo wo, nyakwolo biaba. Obolo no, nyakwolo kute. Obolo ike, nyakelo keta. O waga malili, ike wikechi. Anu lewu na mada buro Chukwu. Anu lewu na mada buro Chukwu. Onye si na ya bu chi. Nya meke ni fuchi bulu Chukwu. Onye si na ya bu chi. Oya, make you come, make you show your power. Maka ni fe no wa chi na chi ya di ma. Ife no wa si na chi ya di ma. Ife no wa si na chi ya di ma. Yes, you go. Onye si na ya bu chi. Nya meke ni fuchi bulu Chukwu. Onye si na ya bu chi. Oh yeah, make you come, make you show your
exclusive power. At NigeaPhoenix.com.